magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada dalka waxaa xilligan ka jira dabeylo xooggan oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka. Magaalada Baydhabo oo ka mid ah magaalooyinka sida weyn looga dareemay dabaysha ayaa waxaa la soo warinayaa in dabayshu ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa bulshada. Dadka ugu daran ay saameysay dabeylahan waxaa ka mid ah darawallada kaxeeya mootooyinka noocyadooda kala duwan ee ka shaqeeya magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah darawallada kaxeeya mootooyinka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida ay u saameysay dabaysha.
Gaar ahaan wadadan idedag shageen bajaajli aha marka busta zaaid markay raabto ku bajaaji wado madan wal arag waay bajaajada leer yeeshadi busta markan ama shil galaasa daraadi ay leer yeeshadi baawrki ko horko hata ma aragaas ma arnaad busta daraadi leey marka sheebteed ka dhiyaas goobki ma aragaas haye shiraaki ko shabaad degal buslayo wallahi inay dhibaato ee diidan oo la sheego korno zaaid ay ku qarnay jidkan ideede
dabaal may buu aha oo diiniyan may buu aha hada umaday hola umada oo dabeelo keliya ay jirta oo may buu aha khairna lata sharna lata marka hada may buu nin jide waxa calkiisan allahumma inni asalu khayraha wa khayra ma ursila bi wa a'udhu bika min sharri ma ursila bi oo may buu aha wali khayr ilaah la dirya waydiisan wali sharri ilaah la dirya ilaahay kama galaan deegaan xaafado oo may buu xaafada mubaarak iyo deegaanna xaafadaasi eed iyada magowliba gudaan xaafada iyo roong meesha maayaa ee dabeel zaaid ka jirti
dabeylahan ka jira magaalooyinka iyo gobollada qaar ee dalka ayaa ku soo aadaysa iyadoo lagu gudi jiro xilliga jiraalka taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka.